mu mwanya w'abahagarariye ibihagarariye ababaguye hano.
Abazi ubwoko, abazi uko barimwe hano kuri Ngoma, ejo bambwiye yuko mfite ijambo hano. Ubundi sinjya nkunda kuvuga muri ibi, bumvise ntari bushobore, nabwo nsabye ko bambarira bati bayavuge. Ntacyo mvuga rero kintu, ntabwo mvuga amateka pasiteri amaze kuvuga, nta nemera agiye ko ari ariya amateka. Amateka atavuga ububi bw'abahutu babaye ahangaha, nta mateka ubeshya ngo dufite ubukristu kuva mu myaka 38. Pasiteri Gakwerere ari hano. Pasiteri, numvise watahutse nza kukureba ku Kibuye aho wari ufunze. Shaka ukuri ko kuri ngo uko kuri n'uyu munsi ntabwo turakumenya. Sinzi n'impamvu dusubira mu mateka, amateka amateka yanga. Ndagusaba ngo umbwire urupfu rw'abantu bacu hano n'uyu munsi ntiturarumenya, kuko havuga buri gihe abarokokeye ahangaha. N'uyu mubyeyi umaze kuvuga ahangaha kurokoka kwe ntabwo ari uko yenda n'Imana yahabaye, ariko harimo ubuhutu. Yataza kugira umugabo w'umuhutu yari gukira n'abana be. Mbabwire rero nk'uhagarariye ababuze ababo hano, twagize ibihe bibi, tugira ibihe bibi birinze kwemera, kuko ngewe wabwira Paul Muvinyi navukiye hano muri 1963 ndahiga. Pasiteri Ruhaya abo yavugaga batandatu batsinze ikizami cyo kwiga hano kuri isi, nanjye nari mbarimo. Ndibuka ko banyangiye kuba umuforomo hano, ariko icyo gihe numvaga ariko kazi keza kabaho, kubera ko twari tuzi ko ari mu mashuri abaho. Nyuma yaho nza kwiga ndarangiza nza kuba umwarimu hano mba diregiteri. Nibuka ni diregiteri wa primeri hano. Mumbabare naje mpagarariye ababuze ababo, ariko noneho mbaye umutanga wabyo. Pasiteri Gakwerere yari umukuru w'itorero hano w'intara. Oya ndabeshye, yari umudepartema, yari mukuru cyane. Umukuru w'intara yari Pasiteri Sipiriyani. Haza abanyeshuri bari babuze, bahinduye amazina, bavuye Rwamatamu n'i Rubengera, bari batandatu. Pasiteri urabyibuka? Baturenze ko mu byitwaga maneko ku Kibuye, ko turi gufata abana tukababuza ababahutu tukababuza amashuri, ko biri gukorwa na polmu. Naritabye ku Kibuye ngira amahirwe sinafungwa kubera uwari uyoboye iperereza aho ngaho, ariko ategeka ko abo bana bari baje birukanwa. Tuvuyeyo twaje aho ngaho Pasiteri Gakwerere ashinja, kuko aribo bari basanze ayo makuru. Yera abo bana sinarimba, abana bazaga ari abana b'abayobozi b'itorero. Ariko ubwo Pasiteri Sipiriyani aramubwira ati ese Gakwerere iyo bavuze umu wumva iki? Pasiteri Gakwerere ati ntacyo numva. Iyo bavuze se ngo hutu hongeyeho hutu, ati waba wavuze umuhutu numva amazuru numva uko atekereza. Iyo bavuze umututsi se bwo wumva iki? Ati nawe ndamwumva ukuntu ari umunyabwenge aca hasi. Ndabivuga n'ubu nabisubiramo simubeshye. Ati rero nagira ngo tube umu twongeyeho Kristo, turasenga yo kubeshyabeshya. Ndihuta intambara iratangiye, ntabwo nari ndi inaha, ariko ingo zose hafi hano z'abatutsi zohereje abana mu Nkotanyi. Ariko mbere y'uko zohereza mu Nkotanyi ni uko ahangaha hari akarengane katabaho. Umwana yarakuraga bakamusimbiza ngo ku rugigitwe, niryo shuri twari tuzi, kuko kujya muri leta ntibyari byoroshye. Kujya mu igitwe naho ya porusantaje ntibyari byoroshye, kandi ahangaha abatutsi abatutsi bari 80% urebye komine yose yagishyitse nk'uko uko primeri yose yabaga ari abatutsi abarimu ari abatutsi abapasi ari abatutsi gakwere na bagenzi ba Yakobo bavaga mu Gisovu pasiteri gakwere ndibuka ko nagusanze no mu Gisovu ngusaba amateka yacu kumenya urupfu rw'ababyeyi bacu n'uyu munsi bariya kubaho muri hano ntabwo turabona umuntu n'umwe uza ngo ahagarara aha ngaha utari mu bahigwa wavuga ati dore uko byagenze nta n'umwe imyaka ibaye 22 buri tariki 16 ndaza yenda imana iza kubitangaza hagira abavamo batubwize ukuri dusabane imbabazi tuzihane none se ko duha imbabazi abatazidusaba tuzabigenza izo mbabazi zo zizakirwa nande ingengabitekerezo iri muri aka karere dutuyemo simvuga akarere nka district irenze kwemera ejo ubundi umwana yaduteye umwana nandi n'umushoferi ata abatutsi b'abagome abana ntibiga abana ntibatozwa uburere nk'ahandi iyo ngengabitekerezo bavuga irakomeye pe kandi reka ikomere kuko abana babo bakoze amarorerwa Malawi Zambia Mozambique Amerika yewe n'abo tubana aha ngaha nta n'umwe uza kudufata mu mugongo ubwo rero bigenda bikomeza bityo cyakora turashima leta y'ubumwe ko yadufashije byibura ubu dusigaye tuza hakaboneka n'abaza kudufasha kwibuka ubundi twabaga twicaye aha n'abana bakeya b'ishuri ariko ubu urabona byatangiye kuza yenda muri makeya rero uhagarariye ababuze ababo hano uru rwibutso turwubaka twaje kubera ko itorero ry'abadivantiste hano ryabiribiriye rirangije riraruca rirarumira ubundi menya ngo tutanemera ko bapfuye tugomba no kubavuga ngo ibyo biba byarangiye tuje rero dusanga hariya ku bitaro n'aha ngaha duhagaze imirambo iruzuye birenze kwemera pe byari birenze sindabona n'umusozi nkwarura aha ngaha ariko wajya mu biro hano ugasanga nta kiruta imana nk'uko pasiteri gakwere na none yamubwiraga ko nta kiruta imana arengana ugasanga nta kiruta imana yandikiye ubuyobozi bw'i Kigali ngo asaba ko bamwohereza baza gusiga amarange intambara y'inkotanyi yabere ngo hano ku bitaro no ku biro ngo yangije bikomeye inyubako babwire inkotanyi zage zaharyase kandi ukumva nk'uwadufashije ntadufasha byibura ngo twibuke ubwo rero twubaka urwibutso ntabwo byari n'urwibutso nta n'ubwo wari uzi ko ruzaba urwibutso byari ukugira ngo dufate aha hantu twabafashe tutahatse itorero tuhubaka kubera ko ari abacu bakoreye itorero baguye aha ngaha n'abandi bari bahahungiye urareba uko hasa harashaje ameze nabi twagombaga kwibuka ejo kuri 16 turi kwibuka kuri 17 kubera ko duha icyubahiro isabato ariko se hagati aho mwebwe mwaduhaye icyubahiro nk'abasigaye babuze ababo bari hano noneho mugaha noneho n'icyubahiro n'abariya bari hariya babakoreye irababaje pe tukaba dusaba rero itorero ngo ridufashe turayiha plaziro z'urwibutso rigezweho ruzima hanyuma nk'uko mwabibonye na hari abakino mu mifuka abantu hari aharuzi hari n'abandi twari twashyinguye aha ngaha noneho tuhakora ikintu kigaragara bitakozwe bityo kuko aha ntabwo ari aho abadivantisite aha ni ah'isi n'abaturisite baraza bakareba aha hantu badahabanywera mwitari bahanywera inzoga bahanywera inzoga babasarane kubera uko mudashaka kutwumvikana. Mudufashe rero aho kugira ngo nkeje ku munsi w'isabato abantu babinjira nahangaha babicara nahangaha imbere y'ibiro muhaye icyubahiro natwe tubahe icyubahiro. Iryo ni ubutumwa. Ikindi, kuva imyaka ibaye 22 jenoside ibaye na hamwe mwigisha mu masengero uti ibyabaye ntibizongere, mubyigishe mu mashuri y'abadivantisite arahari byandikwe, kuko tuzi ko habaho isabato haba imitwe, habeho noneho nabo bakwicara bakavuga bati harya biriya byagenze bite. Ni ukuri bijye muri gahunda. Abadivantisite ni itorero ryiza ryanga cyangwa umuntu kuryanga umukare ryanga, ariko sinzi aho abantu bacu baba bavuye basinzwe. Nimudufashe natwe turabafasha, ariko nibitaba ibyo turitabaza inzego za leta zibishinzwe. Ahangaha noneho hajye hari n'abatubwiraga ko bashaka kurwimura bakarujyana aharirimba ihandi ko ari buhabereye amarorerwa. Turimura abo bantu bacu bari aha ngo dusisiranye nk'uko urusengero rwarimo amagrenade hariya rwashenywe. Kuki dushaka guhunga responsibility? Iki kigo kizwi kubera ibitaro, kizwi kubera urusengero n'amashuri. Nimwemere ko n'urwibutso ruva urwanyu ishyano uri gutanze ivure urarifumbata. Hari ibyo dusaba leta yacu kandi dukunda, mwaradufashije kuko turongera turibuka tuba abantu, ariko aka karere kabonekamo ingengabitekerezo igeze ahangaha nimudufashe. Navuze cyane Pasteur Gakwerere, ariko n'ubu nongere muvuge abisuri yazaga inaha mu bimuriko yararaga iwacu. Wararaga iwacu, wararaga kubera ko data yari umutwe, wararaga kubera ko mwari inshuti. Niki gituma tutafasha leta ngo twongere ahangaha, mutambuke aha mwigishe aba bana batoya? Ikintu cyagarutse mu kimaze kubura mu bantu ahandi cyarabuze pe, genda mu Rwanda henshi hari aho bimaze gucika, ariko ahangaha biranga bikagaruka. Ntituvuge ikintu ngo tudatoneka bitaba bibi, oya, bivuga uko biri. Ubabaye ababaye, ariko najyaga mbona ukuntu batanga umuti kera turi abana, agafunga umwana amazuru umwana akawunywa pe, kugeza igihe awunywereye agakiza. Leta yacu dukunda ni dufashe ifunga amazuru ari ahangaha, iduhe uwo muti tuwunywe udashaka kubikira. Ingufu zakoreshejwe wahagarika jenoside kubera twawivuye Masisi zongera zikoreshwe, niba mudakoze ku buryo ibi bintu bihagarara. Abasaba abacitse ku icumu ahangaha, icumu ryaha ryari ribi, amacumu aragwira, ariko iryaha kuri ngo ntabwo ndaribuka. Abandi bagira abapfakazi ba jenoside bakagira imfubyi za jenoside hano, uwarokotse ubye yari mu muryango w'abahutu cyangwa se afite umupanga aratemye cyangwa afite isasu, bivuga ngo nta bworoherane bwabaye ahangaha, byari bikomeye. N'ubu rero nimutatworohera ngo bikomeze bityo, iyi jenoside mutekereza ko ngo yakongera noneho bikarangira, ntibizashoboka kuko imbaraga zikubye kenshi kuba yahagaritse. Tukaba tunabishimira Perezida wa Repubulika wari uyoboye urwo rugamba, n'ubu ngubu akaba akituyoboye, kandi akaba adufasha no kudahura. Nabyo byarashobokaga, aha byarashobokaga ko abantu baza bagafata imbunda bakica abantu barahari, ariko nta byashobotse. N'ubu rero nimwicare mwigishe abantu, twebwe aho dushaje ni n'ibibazo kuko kamere ngo ntigire cyacu ariko rero abana babyige muri ibyo dusaba leta ko yakongera nayo ikadufasha mu myigishirize y'abana muri primeri segonderi bose ibyabaye ntibizongere kuba biravunanye ariko ntibabyemere nk'uko n'urwibutso tugomba kurwemera ko ruri ahangaha hari umusamariya uhoraza hari guverineri mwagomye imirimo yanyu hari abayobowe ingabo abayobowe polisi hari abavuye i Kigali hari namwe baturage mwigomye imirimo yanyu umunsi ku cyumweru ni umunsi w'akazi biduha imbaraga zo kugira ngo twongere tubeho kandi kubaho biraharanirwa ntihazagire ubabeshya ko uzicara hariya ngo nacitse ku icumu kuri ngoma ngo nzabaho ntakoze dukore tuvane amaboko mu mpuzu twibagijwe ibyabaye twumve ko dufite leta itatu idufashe mu mugongo itanatuma dutekereza ibyabaye hanyuma ku gahinda uwo mubabaro tuwugomere uvemo za ngufu zo gukomeza kubaho izo nzoga abantu bihaye ahangaha babaye abasinzi bakubitaro n'umuntu w'imyaka 30 kariya bafite 90 zihagarike mukore iryo jambo nari mbazaniye bari bantumye mu mbahe murakoze
arakoze cyane.